Okon, Vicky. Hii ni beat ya Okon, Vicky. Okon, Vicky.
Nasikia Chebukati alikuomba deti. Ati Chebukati alifungwa sava. Undercover, kumbuka discover.
Na cherera.